Studio Tamani, Alhaji Malifu.
Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde altinere sappo e jeenay lewru desamba hitane 2022 yamde sappo e jiddi jablike silimaaji chapan nay joy maison de la presse Bamako don yutina on kabaruji di kikide hande woni Ali Cisse kanko Mamadi Keita wonto boggi jande to. Fedde CDAO wonde an wondi wadde imma daraji ko wayi fu yalla na heba juinde to gubal mangal pade ngaro hadde hipitigol laamu kay haude terrorisme en be nga hunjotobe fa hewi kanyo en kana wondi wulitaade ko yottoto chuudi le college chapan jeddi woni keddiri uddaade fa hamde cercle diré région Tombouctou to kapo fa yotto chaahi be an wondi wadde ko wayi fu yalla kabaru on hebene jogolen Yambera jettoba festival mo noddirta vivre ensemble o golleji mudum timbi Tombouctou to dado ndirugol geloji woni timmindo kabaruji di don sembe kabaruji di min jogani on kikide hande sakirabe kedi be bismillah modam hedaade dum Ministre en kumani be mangal pade en gombele fedde CDAO ana wonno e bato mudum altinere sappo e jeena lewru desamu do bisawo dum le leydi Guinée fana mudum woni beedule imma daraji be bayi fu yalla be keba juinde to gubal mangal pade en garo habude terrorisme en be kan hadde hipitigol laamu gondi do wadde le leede gonde hirnange Afrique gal do gubal ka juinde mudum yo wajibi le wi horebe kumani be mangal pade en le nukko o fa keben famtare anni ko intala ag bilal hebani en do hendo fashitango sitasidi be
o bat ministre en homenibe mangal pade le fedde CDAO ami andiande altinere fide dabireji wadde mangal pade jiabele fedde CDAO le lede le fon sahelni be holliti wi be mangal pade golleji me ana fawi do hab ngi be lonbe hite kay wadde jian e dejere le lede jiade le fedde CDAO be lamu ko be mumen fu mangal pade handen le wi commissaire homenibe kabar politigago e jian e dejere le fedde CDAO ne o holliti wi o anya pamama tiagane hippon lamu wada leedi mali leedi burkina leedi guine kunakiri fawata yogaabe du habbi anni non hippude laamu leedi Guinée Bissau ne watti yabbido horebe fedde CDAO bami o anya le batumu en cefane jeego didi bo wadaado 9 décembre yabbino Abuja le leedi Nigeria micitunde wi fandane gubal be mangal pade golleji mum fuddade gubal G5 Sahel joddinaado le hitane 2014 semme mudum fande handen le habre yimbe lonbe hite ben tiaganne mal itti koyde mudum le nde fedde kan e force Barkan fandene be mangal pade jabel fedde CDAO fuddade lugan goji mum haladi fa handen yimbe be hite ana wonde wadde bonan laaji le lede jiade le lefon sahel dum on leedi mali leedi niger kay leedi burkina faso
juinde gal do gubal ka wawa latade fi hadde hippitigol laamu le deedo leede non holtiri wiide kanko Ibrahima Mamadou Kone dunke andan do politique e jodo makko kanko fedde CDAO wonde ana hanne beedude imma daraji mudum le la margal lobbal ana hebe le deedo leede anni ko hanni Draman Maiga do faccitango Mamadou Samasiku
fadde mabbe tewtude dabar duminde bangal kala ko woni tabagul kabar demokrasi wakkat jun o madun sareaji lulirde protocole 1 et 2 CDAO e do kabaru demokrasi e kay dun jogola lobbo lamu beedade dun dun hewtagul deere le lede de on jahan kinno don ju inde gubal habitibe beedade eko moggo mo heba hinade o do golle min kay hakkilo an be tinno tan e huncagul hore eko mog mbawdo hande soni haybamanu haniri hinade fabaaji telaaji kabaru denagul leede hono Mali Burkina ma Niger tama ti alaka hakle mabbe dum do yo dawrude dum na madunu bantinde dum fa wattu goddo
sakirabe kedibe ono bay tuttude hakilaji modon fudo dido kabaruji do beme ande to do hello amen Facebook na do compte Twitter la hakune chuuri le koliji temdere sappo chapo e jeegom gondi le cercle diré le région Tombouctou to chapan jiddi jetti tan woni kedidi uttide fa ham le hakune commune ngaji sappo e tati e koli ngaji gondi le gallo le diré ne tan en tan woni kedidi uttide dame mum fa hande kolitaabe wiide jihadiste en kanyu en ka waddito bonanda yonterende imadaraji di kapu o fa yetto yimbe le chaahibe gombe le nukko o wadi yalla dido chuudi e koli ngaji heba uttide fu wala ko laati fa ke men famtare anni ko nela do amen yaade no to arkiya toure hebani en do hendo fashitan o sita sidibe
ana bori dubi ne handen jande l'école wala le commune genne noddirtene binga sareyamu kay hay bongo le cercle diré e raison tumudu chuudi l'école uddadi lamu diré beedigen tiagane chuudi l'école woni le commune ngaji jetti fu udda le cercle on lewi horejo centre d'animation pédagogique sur l'école fu wala cercle diré do jangunde watte sunu wala li gennini le ñolman handen ko yaata sukabe ujnaaji sappo e go ngonko hada jangunde l'école horebe chuul l'école kay amir en gennini fi dabiriji jandude e yimbe lono hite ben yalla cuuɗi l'école yogaji ana heɓa udditede caggan ɓe korto daane wotere yimɓe lonɓe hiite yeehi sumo cuuɗi l'école bangge guendini ɓuura kilométre aji sappo ɗum saabi so musile en ko heewi acci yaade cuuɗi l'école yogaji hannden leewi hooreje kappo on musile en yimɓe sappo e goho wonko jaɓe warde cercle diire hikka ɗum saabi hannen so sukaɓe ko heewi wari jippile guenni diirini yimɓe lonɓe hiite ɓen ana jaɓini jannde arbiyare nokkuje kewɗe anle cercle diire to duɗe janginte ɗum won jannde qur'ana ɗum ngo arkiyature heɓini studio tamani ƴuwdi diire
jeɗɗon mbaraɓe taton woɓɓe mbarminaɓe guese cumaɗe fa laati charbon ɗum woni adadu hippagol gaɗagol fewɗe yimɓele gomɓe yimɓele jogitiɓe gomɓele deyɗe lanfiya kan yeti misali cercle tomia le wi kabaruji irɗi toɗi ɓeɗo yimɓele janoɓe hettoyde guese mum'en sanakoro tiré kan e yara daga no wakkati no guɓe jogiɓe teru kaɓorɗe hippiɓe to andinde tan wiide rafi ndenago ana wondi heɓude sembe sannile oɗo nokku yambereji kawrtal jeɗɗoɓo festival moɓe noddirta vivre ensemble o golle muɗum timmi alan o Tombouctou to ñalawma asa wernde ka laatike ñalawma kertanaɗo daɗodirgol geeloji le nokku o oɗo daaba ana nawtire sanne le dawol le sahal nokku o kawrtal ngal fedde mo noddirta ligue régional le dromadaire kan e festival vivre ensemble woni landinɓe ɗum fa keɓen famtare anni ko Moussa Malessi soko heɓani en do hendo fecitago Fatoumata Maiga kan e sita sidiɓi
cercle groumara rus woni kemɗo hoore daɗidirgol geeloji ganɗi tumbutu kañum e diire haari agmoul aha kañum woni kemɗo hoore nde keɗoɗen mo
min ge wala fof wawmi haalde hannen mi huyi sanne woni daɗidirde geeloɗi fuɗɗigen wala foto wawmi darade saabe kuyan hunde fof ko fawi nde wadden daɗidirde ɗi geeloji ana weeli kam min ge
daɗidirgol geeloji ganɗi ana fawi e festival vivre ensemble ganɗo tumbutu ɗum woni ko secrétaire général fedde humininde geeloji tumbutu holliti wiide Moussa Ansari
mi yiile nde yembere kulleji kewɗi ko fawide fina tawa amen kay hollutunde kulleji kewɗi ɗiɓe andina fartade maran dabaji nde yembere daɗidirde geeloɗi ana waɗe les raison tumbutu les cercle joyyi wonɗi les raison tumbutu o mais cuɓigen geeloɗi nayyi les cercle fou yalla ana fotta e nde yembere geeloɗi ana waɗa daɗidirde ko yaata kilométre goto e seeɗa
ñalawma asewere keƴanaɗo daɗidirgol geeloji yembereji kewɗi yambinama dow fina tawa ɗum woni ko Moussa Malle Sissoko heɓini studio tamani iwde tumbutu
moɓel ado haabu suumi yontere ɓettinde durokoma commune bura kiloji capan joyyi fade maɗa yettade yoroso ceediɓe kañum en ka holiti wiide caggal ko moɓel ngel bonide laawol ngol ko waɗi so yiite nge nangui ɗum camion o tonngaji sappo haabu won camion o fa yetto tonngaji sappo haabu ko wonnole muɗum ko fuu suumi fa laati doni lugagol ana wondi waɗede yalla ana and fa ande huɗum saabi bini ɗum yewtere amen vérifion ñalawma hannde o min kalam haala gonɗo yiltade ɗo beeme ande to kolciɗo wiide leydi mali ana anni yoppude caggal muɗum heeƴo jangintego bangal français le cuuɗi le kolji ɗi sita sidi ɓe yo gongana
A plus Mali holliti wi Mali ana miili accude jannde tubankore le cuuɗi l'école ɗi ga ɗum wala gonga de Mali ana wondi e jangunde programme muɗum le wi Issif Arber Bedari Touré kañum hoorejo humniɗo kabare jannde leyi leyire o holliti ɗum do beeme ande bloqueur ji Mali ɗum ana hollita wi Mali fewi beete goto jaaɓe jangunde programme leydi Francis le cuuɗi l'école muɗum le noga e jeene lewru watundu directeur humniɗo kabare jannde leyi leyiren tewitiri jomminaɓe cuuɗi l'école darne hoore mu en leydi Mali fou tinno hollita talkal ko yamirtaɓe uddutunde cuuɗi l'école dabiri fiyaɗon ana fawi do jangunde programme uji hollitaɗi to laamukoɓe leydi Mali hanɗe jangguinede cuuɗi l'école meɗen
yewtere amen zoom sur o ñalawma hannde oɗo ana fawi eɗo yimɓele ɓe jaɓata lotade feewi wakkati ɓuuɓol Fatoumata Maiga min ka hono fuu ɓeɗo yimɓe watta fa holla jamanu nde ɓe lotike
dabbunde nanda e fewi hunde ɗum kam te'iri yimɓe hewɓe anditi ko e mum'en so ni dabbunde naati si yimɓe taton woodi en puɗɗiran anditirteɓe anglais ɓe beete law so ni eɓe naata ñagere ɓe kebbinan siyo ndiyam pep ɓe loota koyɗe ɗe juuɗe ɗe kañe tiine nde timmi ɗo ka haaɗi ɗo ka haɓɓi a bada ndiyam memata tergal maɓɓe ɗiɗo ɓo anditirteɓe français ɓeedu so ni dabbunde naati ɓe ka tubakuɓe jaati jaati noon no poti hulde jaangol jamma ɓe lootirto beete a yirata litre sakko fandiya mema tergal mabbe tato bo kilo be ko e mu be ka sana nata nyegere e kebbinan siyo ndiyam be nata ananta fe hunde sona ndiyam an wada pacha 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 timmi se be njalta be ko e ndiyam seeda be tuusa e koyde de juude de kanye tinende do ka haadi do ka habbi ndiyam ka abada mema ta tergal mabbe soni dabbunde an wodi be yimbe taton fu soni be tiliki hunde fo yatta sona be mappo pamati so be njalti ayane be njalba lay amilan tintargal
fatuma da mai ganu fama am sande sakrabe kedi be do min kaddata e kabaruji amen di kikide hande mi joti om sande to boddo mo hedaade hejoji amen di leende mangal mudum fuka fadja e fe nokku seeda yowtere amen a wodi wassalam yeyugol nyanduji do dame yeyugol nyanduji nokule le boli fa yotto dame gudroji di ana wondi hebude sembe sanne le leede amen di dido nyanduji teddinta fey hunde ko waawi hunde fu ko woni laabal en wada yeso yimbe fu kanan ko be kambe hunchande hore laabal dido nyanduji ana wadi honon fey hunde kanyum en ka woda na dum bangal mudum hodum fu holliti sariyaji di le jodagol be do yimbe le dido nukule hodum fu woni wi dunke andan be kabaruji bilide challal do hem anni ko mi e fatumata mayga min pewni on do hem ngura fa nyama wana nyama fa ngura non holitiri wide andube hala ga dum ana holita wide neddo nyama ko hebi fuuna bete low wakati yamde jetti jeyobe waram juinde nyanduji mu em le boli fa yotto sera dati di so ele wi yogabe wala no be gada kasen so wana ni wobbe kanyu en ka holiti wide farati mawdo woni sodde nyanduji jeyete di sallam
e anga kuna go
mi yib en jonta be kamari mun mi ngala bawde hono mi ngatta mi nyamata nyamdu sella so ni yimbe fu ngadi honono amno fe goto hebata tiidal la a tawan jago tobe yoga ana joodi damule fonse ngaji collo ana nate kanye kulleji kewdi kasi ka won gollobe dum fa gasa won nangirobe kalisi jungo ngo hokkirata yimbe nyamdu dum hana a anda yalla kalisi o ana sabi bina nyawto jomun nawana
tuga du kuma to la
yiltagol amem seeda le ngallure bamako nde latike sababu e juude amem yide rewbe gollobe kulle ko yeyeto ko heewi yimbe le gombe bamako be fu kanyu enka nyamoyde to beedo rewbe le buri yidde sabile wima be choggu nyanduji mabbe di ana yaafi ko be jiddi du fu ana hebeeto kiyatu kulibali yo jeyo nyanduji o holiti wiide laabal ko heewi golle mako o ka fu hunchantaake hore him
ana haani ko chotto be nyamdu fu hena sa hena a hebata chodo so ni to chotta nyamdu ma an hin a heban chodo be arena nyamdu ndutu a ittan dum e farrati
be do jeyo be nyanduji di nyande fu buri beydaade ni gallurnde ko heewi ma edu fu ana wada odo golle hilla ka fi ko woni laabal sabi majjum e be jottina yimbe la fa heewi nyawuji no holitiri wida abdullahi hamasidi be kanko woni horejo suudu kaybondu nyawuji rabotodi ni suudu doktoror kay o holiti wida ko heewi dido nyanduji fu tawam defata ke fagaso no resirteni dum wana ko muddi kutteje majji ana mawni sanne do challal bingel adam
c'est surtout la maladie
e dum wadde nyawuji kewdi hono redu dogoru tifoid kan e jonte kewdi kasi bame misali do chottobe furfuruji tawan fe derewol gol be ngattata e mum ereji siman non a anda futto dum iwrata fe saate sai le restaurant ngaji tew o so soda ka fatima subaka be ngartiran dum kasi be chorra yimbe dum fana nyawna bibbe adam en
fam bawa yewde nyanduji do sera dati na dule boli wajibi kina tawreda yamrore sodu meri yewde ko tawa fu le nokule furoba won dati di hani jokkude faiso teddinde dido dati kayum ko ana tidi sanni ele wi yimbe fa hewi ngadobe gollangal alkasum mayga kany won jokko dido ba mer commune nayoba district bamako do
fu d'avoir adressé une demande
an hani ko ngada talkuru nelda meri meri nelda yimbe wara yewde to jinda wande jago o yalla ana wodina hono wori min ewan yibbe battida hono taaka lembe ma so dun torrata dun en ado wawi yamirede sottude don tiagal mu meri hokkata talkuru yamirore hollitowo ado wawi jonde ton en sa muy kiosque na tabal ko muyda fu jokka an ewata ko gasata e ma
andinde tan wiide yeyude nyanduji le sera dati na dule boli kanye ko nande mudum yo golle mo hunde hebete mudum sanni nga hey hedotobe min andube hala holiti wiide reedu wana kakul bawgol lotede haya parte